magaalada Haifa ee waqooyiga Israa'iil ayaa 200 kiilomitir oo keliya u jirta xuduudka Libnaan, waxaana ku yaal deked iyo warshado kiimikada ah, kuwaas oo laga yaabo in ay bartilmaameed u noqdaan weerarada Hezbollah. Xarunta gudmadka degdega ah ee magaalada Haifa ayaa loo raray dhulka hoostiisa, iyada oo Hezbollah iyo Israa'iil ay rasaas isku weydaarsanayaan xuduudda Israa'iil ay la wadaagto Libnaan. Saraakiisha magaalada Haifa ayaa sheegay in ay magaaladu diyaar u tahay weerar kasta, sida uu sheegay Leonard Rezint oo ah madaxa diyaargarowga xaaladaha degdega ah ee degmada Haifa.
All our bomb shelters are opening automatically in case of the alarm.
Dhammaan goobaha loogu talagalay in duqeymaha looga dhunto si toos ah ayay u furmaan haddii ay digniini dhacdo. Sidoo kale adiga ayaa iska furi kara albaabka waqti walba. Tusaale ahaan, hadda waxaan ku furayaa telefoonka, waxaadna arki kartaa nalka oo daarmay. Taas macnaheedu waa in albaabku uu furan yahay.
Xamaas iyo Hezbollah ayaa ballan qaaday inay jawaab ka bixin doonaan dilalkii dhowaan dhacay. Saraakiisha ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in Hezbollah ay haysato in ka badan 150,000 oo gantaal, kuwaas oo gaari kara inta badan Israa'iil, sida uu faahfaahinayo A.V. Melamed oo falanqeeya arrimaha sirdoonka.
Iranian made drones and know-how, the Hezbollah can definitely cause a very significant damage to the Israeli infrastructure.
Hezbollah ayaa haysata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran lagu sameeyo, iyaga oo khibrad u leh sida loo adeegsado. Hezbollah waxay xaqiiqdii dhaawac weyn u geysan kartaa kaabayaasha Israa'iil, sababtoo ah lama heli karo waqti ku filan in la qabto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hezbollah iyo gantaaladeeda, iyada oo ugu yaraan qaarkood ay aad u adag tahay in hawada lagu qabto.
Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay sameeyeen tiknoolojiyad cusub oo ay uga digayaan Israa'iiliyiinta weerarada gantaalada ah ee ku soo wajahan deegaankooda. Ciidanka Israa'iil ayaa daabacay faahfaahinta digniin cusub oo si toos ah loogu diray telefoonada gacanta ee Israa'iiliyiinta. Bishii Abriil, Iran waxay si toos ah u weerartay Israa'iil markii ugu horreysay, iyada oo 400 gantaal ku garaacday, kuwaas oo intooda badan ay soo rideen ciidamada Israa'iil, kuwa Maraykanka iyo kuwa Urdun. Falanqeeyayaasha Israa'iiliyiinta waxa ay filayaan weerar ka weyn oo ka ballaaran kii hore. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyaha arrimaha sirdoonka ee Avi Melamed ayaa sheegaya in dhinacyada kala duwan ee ay colaaddu kaga dhexayso Bariga Dhexe aanay rabin dagaal toos ah xilligan.
To take revenge, to punish, as they call it, but to do it in a way that, on the one hand, will.
Mushkiladda Iran haysata ayaa ah iyada oo rabta in ay u jawaabto oo ay ka aargudato Israa'iil sidii ay hore u ballan qaaday. Iraaniyiintu waxay rabaan in jawaabtoodu ay noqoto mid soo celisa sharaftooda iyo haybadooda, laakiin dhinac kale waxay rabaan jawaabta in loo sameeyo hab aan keeni doonin xaalad ay Israa'iil si adag uga jawaabi doonto, iyaga oo ka warwareegaya in xaaladdu ay gaadho heerka dagaalka baaxadda leh oo dhex mara Iran iyo Israa'iil, arrintan oo ah mid aad u halis badan.
Haysatan ayaa ku soo beegmaysa wareego cusub oo wadaxaajood dadban ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo ku saabsan xabad joojin iyo sii deynta la haystayaasha ay Xamaas ku qabsatay weerarkii Oktoobar. Maraykanka ayaa Iran uga digay in ka aargoosiga Israa'iil uu wiiqi karo wadaxaajoodidaas. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegtay in ku dhowaad 40,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur lagu dilay jawaabta milatari ee Israa'iil. Sida ay sheegtay Israa'iil, kumanaan dagaalyahanada Xamaas ah ayaa ka mid ah dadka la dilay.